Resign. Ai, gadai, ate kikata, kwani unateseka, kwani unateseka, ate kikata, kwani unateseka, kwani unateseka, ai, gadai, je ya maongezi, hey. Gula gale gwenu, nayo zeri gali, hey. Ime mbunu bunu, ze la bajedi, hey. Juu ni baredi, hey. Jini nalo budi, hey. Jumla vaivu lagi, hey. Niji biga foto, kwani unateseka, niji weka boko, kwani unateseka, buku kuwa lagi, kwani unateseka, nyeusi kuwa blagi, kwani unateseka. Ai gadai, ate kikata, kwani unateseka, kwani unateseka, ate kikata, kwani unateseka, kwani unateseka. Ai gadai, nuleta gizirani kwenye reli sisogei, nimeshika na ramani ndiyo mana sipotei. Fata maisha yako, miso mwenzako, kwani unateseka na pesa siyo zako. Na wabotezeya, heya, mzela bila kutumia feya, heya, tuwezi kuongeya, heya, kama kali yao say, heya, heya. Toka msakajero mpaka leo laki sita, lintoza mama moja leo nae mama sita, butilia mbali. Ai gadai, ate kikata, kwani unateseka, kwani unateseka, ate kikata, kwani unateseka, kwani unateseka. Ai gadai, nikipiga foto, kwani unateseka, nikiweka boko, kwani unateseka, buku kuwa laki, kwani unateseka, nyeusi kuwa blaki, kwani unateseka.